oyagala obere mukwano gwe musembeze kumpi mu mutima gwo ebyo bikunyiga bimuwe Yesu akutikule obere omuwanguzi oyagala obere mukwano gwe musembeze kumpi mu mutima gwo ebyo bikunyiga bimuwe Yesu akutikule obere omuwanguzi bijja bikunyiga mu nseno nobyesiba kuntyo bimalawo gwe tolina mmaanyi laba nkugamba weekwate oyo katonda yekka yamanyi eyo gyova n'eyo gyolaga n'egyokomekkerera yekka yamanyi buli ekikukwatako mwekwate muwe obulamu bwo oyagala obere mukwano gwe musembeze kumpi mu mutima gwo ebyo bikunyiga bimuwe Yesu akutikule obere omuwanguzi oyagala obere mukwano gwe musembeze kumpi mu mutima gwo ebyo bikunyiga bimuwe Yesu akutikule obere omuwanguzi
Agala kuli agape mukama kuli nati kutindika
Binje bikunyize na yegwe notomanya Yesu nga kuyamba komu byonna Laba kulwanira entalo nyingi mu nsi zoyitamu wenga tomanyi na yegwe nokawa Katonda yandeka wowe wono kuswala Oyagala obere mukwano gwe Musembeze kumpi mu mutima gwo ebyo bikunyiga bimuwe Yesu akutikule obere omuwanguzi oyagala obere mukwano gwe musembeze kumpi mu mutima gwo ebyo bikunyiga bimuwe Yesu akutikule obere omuwanguzi
Yesu amanyi.